kusasa Kutila mfana sasishaba Sinza kanjalo 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 Siyakhipha emasection Twana kulit Himo petu mechis We turn it up to a passion Yes I'm a lazy teacher Fagu kisi All the girls are interesting Shady sexy And ever nasty But in my youth such a blessing And I'm investing Just wanna get it Uyazi mfana semzi Masuka nana sendi Sego skati sako Uosa na bangani bako Sifika ndini senze kanjalo Uyaza niti Sifika ndini senze kanjalo Higila limpata Landila linkaka Masifika mikasa Uyazi senza kanjalo Safika ngintata Aspimi ntwana fasa Kutila mfana sashaba Sisinza kanjalo
I'm a writer, fast starter, I don't need a lighter. Got her looking and she burning with desire. She's attracted to the money and designer. Yeah, what a fine one. She's always on my Twitter, on my timeline. Instagram with a friend sipping my ties. Or coladas or the bottle or the fine wine. Yeah, where we going again? Can't believe she's sitting right now in the Benz. DMs to Thames, 9 feet on my dash. Role played on the lap with the weed from a stash. Yeah. She's a real one. See her when she rolling, she a skill one. Brown skin, 5'2", see about Georgia. Yeah, we fucking up the city, see about Marsha.
Higila limpata Landila linkaka Masifika mikasa Uyazi senza kanjalo Safika ngintata Aspimi ntwana fasa Kutila mfana sashaba Senza kanjalo 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 Uyasa ngithi imiphosa yithi imiphova yithi khulumi dola yithi thina sobabili soploma ngithi sazoba lithi ntwana noma yithi khona abajayiva ngathi bafuna ukubonwa yithi khona abasibheke ngathi bafuna ukumosha yithi ngiyabona ngiphethe iskim samabhansu asikhonkothi lezi ziyalula ngeke balunge hoza nunu makuphela imali kuphela umuntu Thebu isikhathi sakho Sibambele duze into zakho Nazi sesifuna ukuhamba nambo Hayi bo Kuzani Hayi bo Lo mntwana ufuna ukwenza Senza kanjalo 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 Senza kanjalo